Yesu nantaremwa mulwanyi wensonga ebirungo byakola bigenderera omuchuzi gunsonsomola obulungi we busukuluma magezi g'omuntu mubiseera byasigisigi anyiganyiga nabumbira kamunywereze ddaladdala empologoma n'omwana gwayo sijenga nze kabikonna kubatuddeoyo mu bulamu bwange abalaba bone bannumba basindika makubu musanvu oyo ye mukama okoli kabaka oyo ye mukama yeka ye kabaka katonda wange oh, 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 katonda wange sijukireyo je yanzija nenzikiriza fayo alisa inyonyi byokuttale yalisa n'abantu yakulembera gyentambulira namba moja kifo kisooka yebwobeera ku zero akwambusa kufuula hero nga bakuyita gasiya akufuula owamakulu nga balyanga maluma enyama batemesa njere abasulanga ku ssubi emoye nga yobasanga eyayambalanga ez'ebituli mu fitingi omusanga oyo ye mukama kabaka oyo ye mukama yeka ye kabaka katonda wange oh, 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 katonda wange oh, oh, oh. Abamunonya bali mulaba abamwesiga bali mukwatako he's the fire he's the fighter nakuleka mukuswazibwa Sarai ya mukogola Isaka ya tonde wawo Danieli mumpologoma yafuka mukwano kwazo Yobu nobugaga webwa genda yena tagenda We God by my side Winning on my side With a blessing in my hands Winning is guaranteed Oyo ye mukama Oyo ye kabaka Oyo ye mukama Yeka ye kabaka katonda wa oyo ye mukama oyo ye kabaka oyo ye mukama.